mayelana nokuba umfundisi no businessman academic ngikuthi ngikwenza kanjani konke ndawonye lokho ngiyakuhlanganisa at some stage ukuthi iministry konke ngikwenzayo noma ngumfundisi noma ngibusinessman noma academia ngiqhutshwe umoya ongcwele kodwa ke ngiyakuhlanganisa ngokwezinsuku njengomuntu owuthisha Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Passover Friday, ngifokasa kakhulu emsebenzini lo we-business and academic writing. Then from Friday afternoon, bese ngibheka indaba ukuthi i-weekend soyisebenza kanjani. Akukho unique, khona i-term elikhona esetshenziswayo all over the world, kuthiwa i-vocational, bi-vocational minister. Bi-vocational, ukuthi two vocations. Into ejwayelekile leyo kakhulu. Abanye baye batshintshele lona iministry ibe yibhizinisi kodwa-ke thina asikwenzile lokho we-separate isikhathi seministry nesikhathi sebhizinisi kusebenza kahle kakhulu umoya ongcwele udingeka yonke indawo.